ZWAP.com.
Zombies try to remake. It's the boy call me number one. Let's talk about a love, baby.
It's the kiss, baby.
When don't nani pendeza, dunia inajua. Mwenye najipongeza, najua kuchagua. Na pale ninapoteleza, siku nitawakajua. Nakileta jealous na kutubeza, ndo ukubwa tunakuwa. My baby, these girls in loyal. Umbe walitaka pesa, nikawapa moyo.
ZWAP.com.